du Mali.
Asawere noga itati lewru mars hitan 2024 chuga chuga al kala to modum tawere lindi mangal mudum fu ando mi chalmin am sanne bismillah modum helad oxygen am nyaloma hande o mi wondi do e modu samasiyo kono nyalirda
bas wala ali ccc kurojina
alhamdulillah
no ngota lewru korkon
alhamdulillah mi gondi hen se
rotam pay
alhamdulillah
mbiyan hande bangal yewtere meden hayebe meman hala lumo mbiyan le wottu korkon du jukalbe hebben gundi yewde kulintreje du dande lawidi ndono be to fama e kabaru mudu bangal mini mag meden meman kabaru mbiyato do lifting dum do na yirwi sanne wakati no bamako do tagal mudun jukina hen kabar sport
sama sey ko holti dum jomle sembe kabaruji di le lewru korkano jokolbe hewbe kanyu en kanu wundi wadde jaguji le tatteji di fu e chotta termos faya to dage kanyu e kuriyaji ko nande mudum
non tigi ali cc be bi dido wattuji di ben lumo o wella sane dum be kanni ben kanko nadam en donoto ko de dum woni ke wala shawlet info ke danna ben fustango kabar mudum hayebe jawobe kulintreji ramadan natini sonne mettugol lumo ngo e tawde fuf be do jawobe tapingaji kuri termos e konande mudun no do dati modi ngaldure bamako teramun en mbatal fi
mide yaya do tapiji kuriyaji fayoto termos so ngonga o hitan hikane anati so afundi e rowande arande mide bawno hedde unay joyi gal nyalomo hande o kebal amen hakune ujnare unay didi woni
nono ko non wonande be do jawobe tamorobe be tibide kebal mabbe hikka la takfi sagu mabbe
yeyugol tamuro wonko hebete mudum ga lumo wala sanne tafon arande buri santure urde hikka
so jamarande kay hebbe na cigiti cuguji dido kulintreji di be nawturke kulintreji mabbe hiddi yalla jabbinde korka hikka
la dernière fois
no choda nomi kuri an o secrétaire de ka cugu o temdere bu chapan joy yaade teme nay wonno tamuro o ka so gonga o mi sotta dum koyi cuddo tawa min dum mi nyamu so wana du wala fuko andan ni bangal cogu mudu
e junior le prix aussi
andan wile le ndudo lewru ramadan du cogu nyamduji yogaji beedi tidude reno kuji kewdi leedinde
sakrab hidi be andoro baawi hebude dido kabaruji fudo beme ande to do hello am facebook na do compte x mum nodde tano twitter to nawta yotire am mini mag sama se ko do fu woni lifting colombien
lifting colombia me mila wide den sifa ko kambe rewbe no torto yalla be bedoro ngari den no ju buitude belle nuku jogaji terde mabbe nabde dun du indima nuku ji goddi yalla be bedoro famu kanko ma fin keta wadi madraji ke danna ko warata ko lifting colombia yusifa yewta gol terde mudun kebdo darja sanne bamako do bangal surbabe be beten aswerande min jidi e rewbe yogabe li salon goto e bi mabbe oro sifa o na huncha alhali terde debbo be beedi wide dun yo alhali dogi do nafasane mo kutej fuf wala e mudu
andu ko desiga
mimin e yago watte de zipungaji en nanal mudun sab neddo so tagande mudun modja so watte kadlatan lebata mi kadlatan fu yo oro buji mawdi tan yone welikan sanne sa sa wattidi an hokka neddo ngari mimin borno di kaddeji ko hewino ngagnol ma hande mi acci dum
tawene do to be daliki bangal nawturgol oro sifa latodo sababu utidinde nokkuji yogaji tergal bingil adama kedanna ali tembeli o dogotoro to sesref bankas
wi le mari
yoni kulleji ko way weltude tergal tomonte soni djum ana tekki sanne fayfaru yoka anton ana wahen bani adon nyabbilaji hono misali nawala berde tension diabete nanal mudu
notre de odo sifa yotangul terde mudun bomko do yo ngaji tati sifa yalla jodorgol ma lato saguma nyata fi tiagal cili kewdi
hodo fu sabe worbe hana lotirade sabune yawtere amem hodo sabe nyalomo hande o mi mema hala mudum
non tigi ali cisse mbiyan kanko burima mari ko dunke fina tawatu julatu no hal wonko halni mbiyan kedo amen christian dakku kedana kurata ko
si on de que un homme doit pas
viama gorko hana lotra de watti fu sabunde le fina tawa balebe sab lotra kon sabunde ana bonna kulleji kewdi no chaldi bani adama san fu lotto de ledde balebe nanan mudum ana dada sarre sugunya en dabiriji bondi e kunkoji bondi watti fu sa lotken de ledde balebe hana lotra de sabunde sab sabunde ana bonna dum du yo hunne momna hannen to menen balebe du sabe so med yamira dum
surtout de se laver au savon.
Il yewtere am min fina tawa nyalom hande o mi kalam hala bumi bobo be min modirta tenduru
non tigal sise mbiyen bumi bobo be tenduru sabu ko do dido bumi ne wadde hottu dido bumi jeehde do yaran beror famu kedan na ko heban en kedam to tumnya to isa kulubali do faistango mbiyen sita sidibe
tenduru ne wa
yo moribo tendoro
ko harontina ittinduro o woni hebgol kaw bamtare e weltare keddana modibo dambeli horojo woni be finata waji le cercle tumia
le
tendoro yo jimon ko yiminte yib halfinabe hune so hebi wone mudun wattina president modo keda bami laamu o yamri tuba ko be witta yo pandeedni on watti goto wohngol jimol tendoro yima
e venu
o facintini min no bomi tendoro wadete e kulum sabi dum wadete keddana faane modibo dambeli horojo dental kumni be finata waji tumia
el e danse
mol jimol ana mume to rewbe watti fuso battuji ana wada honema yembereji mawdi noel e nannana muru fatare pak leedi amen bobobe mede wada di jimi robe ben watti fuso weltama be nodda nyenyo wara fina be tonduru be muma ngol jimol tenduru
tapelu tam tam
berade dun kambe kumbe be fatawaji to minya ton nan darda suka be joni be notorade sanne dido bumi ngondidi majjude sabi bumi zaman jondi isaka kulubali heban dum sujota woni gila to minya
do nawta en birki sambe chaldi jabula em leedi amendi kan e leedi maroko wadi pide balom gidiraku maroko to ken
non tigal sisi bangal matuji fifa di ndado wadi to marakech leedi maroko no bidani he jabule malibe fibe didi e kowal mitay bide leedi malindi berna fian kawtak do bal matu onyande 30 nogay jago mars to nigeria ton
tirage au sort jeux olympiques paris 2024 kan yindo wadi alal barbe tini
no jati alcc ben lid malindi ana li gubal de ndi wonde paraguay israel kan do equipe ben goddo dumde azi den no andan wide dun kawtal gal fudan nyande noga 9 juillet ben jukita de fois asver 10 août 2024 non alcc ben bangal landinal jeux olympiques i23 ben memandri non kenyan leddi japon
non jati samase ko kawtangal wadi osaka leddi amendi tapibe faadaati be gatti be baddi tati be kebi baddel goddo
be leddi maldi landi dum karutal amitié woni i18 en sukabe robe e ben sukabe worbe dum do fuddi nani nyoko e tati mars jukta fa go avril bamako do karutal gal ben na jukiti bamako do bento palle al salmatu mayga denno lede hawrum be woni cote d'ivoire guiné conakry senegal tunisie e mali landi nindi ministre jeunesse sport landi gal do karutal do faba men filaso mali basket alsem do do katene ko warujam hande de
sama seku do jati kadi te ko waruji amen de kikide hande hono no andir don ni on ba hitta di do ko waruji fudo giamo na do ga télécharger application amen studio tamani fa nje fe nokku do e seda ko waruji amen di waran jukitaade